abane bazomsondela ukuthi uyawuphendula umkhuleko. Ngiyangasho boss. Ngoba ngiphume emdeni oyotelelekile. Hayi bangihleka izincane, kodwa namhlaba khona. Imali eningi ngakithi. Hawu. Imali eningi ngakithi.
Kulego amuwodwa khosi. Ngicela imali eningi ninge ningi. Abanye bayonzonda wawo. Ngenxa yemali eningi ninge ningi. Kulego amuwodwa khosi. Ngicela imali eningi ninge ningi. Abanye bayonzonda wawo. Ngenxa yemali eningi. So much is one kulego wam ngicela imali enige nige 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 ngathanda sizwa kulego wam cela bamitha 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 so much is one kulego wam cela imali enige nige 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 ngathanda sizwa kulego wam cela bamitha 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 ase kuzosa da 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 futhi kuba buhlungu kakhulu mase kuzodlula da da da
lobo be mushinja nini iqhelele Atunga lukona uzo nibona ndike lukushola na Ndizokuthwala ngize nifike nginekalisha Ndlela yinde ndabashije nginonwabe na Ndize nifike emazulwini umndeni uyiqenyanga
Oh,
Satan has to tell it again. Spreading tabule cape, don't be spreading in it. Tabula for no shade.
Yeah.
Tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Suck it up. Super.